Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem Alkam Sare noga ine lewru Avril hitan 2025 sakrab to gondom hedade heju amen ililinde mangal mudum bete hande fu min calmini am sanne. Hanka senka yimbelbe gulliji mu em nawri bangal fina tawa nema mu ya warafa wade fewde e mu em yellabe keba sawrade jogo hor mabbe jogo suka mabbe do kaltidal cinam hakkun mabbe fewde e majjum el sud ministre kumani do kabaruji bili de bilki fina tawa. Jokol heo bekami enkana wundi tampinde yimbel heo bele dede yogaji bomako do yontere betinde hamdalay to be kipike yimbel heo be banti kulleji ko jogi. Yowtere amem zoom sur nyalam hande o ana yowi edo yimbel yida fewi wonde le ngalluje mawde buri fu bomako sakira dum sembe kabaruji do be jogani on bete hande bisimla modom helade dum. Holiti om jom do kabaruji di fuddata do yimbel wulleji mu en nawri bangal fina tawa hamka senka warfa watne nema mu ya bangal sawrade fa yotto jogade hore mu en be jogade sukabe mu en dewtere sinama hakkun mabbe kany e sud ministre kumani do kabaruji bilidi e cellal leedi amen di fewde e majjum imade mudum kayo wawde tewtude daranade be do yimbel fa keben famtare anni ko chek amadou jara hebani em do majjum do fetan stasi di be umar wagelo
yone pabo golloɓe pamoɓe jubidi fattade ɓe ɓamata jubidi ko natto saabe o heɓa ñawde hoore mabɓe fattade kasin ɓe deɗa sarra bonollaji jawdi e nannal muɗum fista ɓen jogi konkoji kewɗi le galleji mabɓe
ɗiɗo yo haalaji colonel Assaba Diallo ministre kuminiɗo kabaru callal e himɓe yurmen ley nokku o o wi huminiɓe kabaru fina tawa kañum golliroɓe juuɗeɓe caggal soɓe pabama amo ɓe kokkete ko noddirte allocation familial ɗum woni ko sukaɓeɓe joɓete ko Mamoudou Dafé ministre kuminiɗo kabaru fina tawa kañum golli roɓe juuɗe le leydi meɗen ndi hollitiwde weltike oɗo golle sanne
nde hitane yo hitane dokkodirgo juuɗe e hitane pabade yimoɓe e nannal muɗum ɗi gollimi ko fuɗɗi hannen fabade fa hannen kamɓe yimɓe welnoɓe adunia saabi nokkuji meɗen e fey gote muɗum yemireji wawa waɗede toon sono wonan kamɓe artiste en e nannal mumen
kanko laamiɗo ko ɗum woni suudu noddirde chambre des métiers noddirteɗo Mamadou min koro Traoré o haali wide wattu jonoɓe ɓeɗo yimoɓe ana kandi e cafaje
ande bem andene handen yimo goto joni inde ana tewta balleku mi wana bawde ga taw on neddo goto janginibe hewbe handen hebbe nafa e golleji mu en mi jaati mi nati seedin hono di kulleji dun yurmini fawla sedan be yimo ana han paabede taw ngenne be wana e golle be hebbe darno ko e mebbe mede tewtira dum ministre me mede salmina be sanne
ministre auf la mauf
mi titede wiido ko yaata million 33 yaltina wattu joni fa be do yimbele kebam binde bindi du fuddi wakkande huminibe kabaru fina tawa dido binda yeso jamare de dido kabaru ci fu oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon dow majjum do hello amen Facebook na du compte X sifa rafe ndenaw goɗɗo kañum kana wondi heɓude sembile ngallure bamako nde jamma sappo e jeena yaade nogay lewru avril ɓettindu guɓe jogolɓe joguiɓe kaɓorɗe ɗum woni laɓɓe kañum e nandole muɗum ka tampini yimɓele hewɓe le buuli hamdallayi le ndende gonɗo le commune nayoba district bamako ɗo ɓe barmini to yimɓele hewɓe ɗu ɓe kelito vitre mobilage ngaji kewɗi ɗu ɓe gujji bitigaji kewɗi kañum ko nande muɗum yimɓele ɗuwoni kanankoɓe andinaɓe ɗum ɓe kañum en ka holiti wiide horongoji waɗama fewde e jom le wimaɓe yimɓel ɓeɗo yimɓe yogay mumen ka nangama jaati fa keɓen famtade keɗɗo mawdou sama sego
ɓeɗo sukaɓe ɓe yogaɓe noddirta microbe saabi sifa bonodaji mabɓe ɗi nanandi e sukaɓe microbe côte d'ivoire ɓe Idrissa Sako Chakumar Guindo keɓiti allaji fewde ɓeɗo sukaɓe torroɓe sanne jammare commune nayoɓere nde
laɓɓi ɓe kipperi kam ɓe barmini hoore am ɓe barmini juuɗe am yimɓel ɓeɓe kawri le boli ɗi fu gotel muɗum ɓe gatta ɗum en mobilage jeegom woni koɓe bonni le garage en o ɓe keli vitre mobile ta kale am goto ɓe kippike yimɓe hewɓe ɓe ɓanti téléphone ngaji mumen ɗu eɓe ɓuuri cokolɓe temeɗe tati kabaru mabɓe ka ana juuɗe commissariat police
ardiɓe commune o wona fewi noon yiidi tiɗalaka e wi caka Alseni Camara horejo mairie commune nowɓerde oɗo alhaali o wona fewi kesso bamako ɗo ka noon hokki taƴoral wiide dabreji piyama yalla ndenagu ne heɓa ley commune nowɓerde nde
heewi hen fuu yo sukaɓe ɓe duuɓi mumen fuɗɗata sappo e ɗiɗi yaade nogay ɗiɗi laaɓi kañen ko nande muɗum ɓe jilloto haaɓo hakkunde grain ngaji ɗum fuɗɗiri delen kan en naati hakkunde mabɓe so ana waɗa ɗiɗo bonanda wallaji e be kippo yimbe dubbe banta motongaji mu en kan ko be jogi fu ko wondi wadde le commune nayoba do ko walda feyi e ko wondi wadde le leedi Cote d'Ivoire tout yimbe le nanga be hembe ka fu ana juude sariya
mister vide de ya fuska be na take le hipnoji nguikaji e ko nande mudun bamako do dono jamarnde na darda lam ko be jukkude no haniri kala bilibe ko bar mudu yalla be latano heddibe be misal
ko buri yimbe buri rewbe chapanayom kan e jokol be gombe e walde ne be noddirta éveil de conscience pour le développement durable wadi kaltidal hakkune mu em noga didi lewru avril bettindu do leddi yankaku ko woni hakki mabbe fa hollato hudum won ko be kaani wadde laamu kuchala le wi landin be galdo kawrtal imade mudum yo sembinde ande be do yimbe ngarbe hawrude hembe hudum won latade leddi yanke lobbo hono do be bay wadde yalla be bayta badiji mabbe fa be keba nawrade fewde e jumma kawrangal kawrtangal waran wadde balde nay wutaade gallure bankas ne fa labe na dum do woni imadaraji di yimbe gombe le gallure de watta asawere fu lino on do nokkunga wut nga tiagal so be butike on do nokkutum jopata tundi to ka wala ana wembini be sanne yimbe andan be kabaruji bidi di hawal holiti wiide dum yo hunde ko wayottinde kutteje cellal fa yotto nokku cellal fa yotto le imadaraji ngada kan wadde fewde on do nokku hore fa keben famtaare ko kala amen gondo nokko do woni adama deletu ko heban en do majuno fetan umar waygola sita sidibi
adama to buwirdo bangi goddo adama to buru tije peluji yido yambiri itam matta asawere fu le ngalure bankasinde umar gindo ane yimbel wondube waddi dido imadraji
walla amen yo walla tan jengi nanne hayeben lamor amen do dun sabi so meden noddirane mouvement de soutien à la jeunesse fana walla amen den yo labentunde gendini fitude nukude fu itude tuni le fossé di en nanal mudum
so mbiyan belti le hen sanne wobbe do koliti wiide an jogi sugulaji do tunele de kani yupede e gesede amadou ali gindo yo mondemo
e bari be tippi nyamardan bangé gessadan nga hendu won ko luyni so waddi manade fule gessadan gan dun bondi e awdiji amen saw so man ana heede gessa watti fusa watti awdi dun watta daba so nyamdu ndu ana hetan titan laaji
humni be kabar laba le ngalure de do kolitidi dum wimbi dum en sanne Ousmane Poudjougo
ko tewtrambe hayebe de be tinno be anta nokku goto to be tippato di nyamarde di manaji wonde mudun soni be anti be wa sumle di jaati be watta hajile hono to be tippato dun sab dun wa natar sabe hewde jamarti dal watta fuso hendu luyni
labinde nokku an wayi sakkade nyawuji kewdi ka dati du an kan yeltinede le hendo tunele de kan yuppede dun ko adama dile togo hebini bankasi sijo tamani
rewbe inde ande em chapanayom urbe le pelle rewbe yidi noga didi lewru avril bettindu masinato kaltidal mabengal ko sembe mudum ka fu yowike e do hodo woni darne police le lead amende hono fudu rewbe watta yalla ne heba saragol yotta yeso saragol kan e torda ngati fewde e majju kan ko nande mudum himmeji mabbe di ka himmeji di kolliti di ka ko hewe mu en fu nawroke banga ko yimbe don rewbe bama be sututo so yalta li galleji mu en kan ko nande e mu
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtere amem zoom sur nyalam hande o ana wodan yimbel be yida fe ngalluje mawde bu hono bamako fa ke ben famtare kedden juliette koulibaly ko hebanem do majjum do fetan sitasidibe
en fu ene jogi hono o neddo goto li galle meden yekuta gorko no dirado karim kan yo misali lobbo jati kan ko taw neddo galle amen jabdo jodaade lin ladde on jodi le gennodir tan zantigila kan e bamako kilwaye chefandi joyi du datol segu on wadato golleji ko o muuyi fu ga o yida jodal li genni mawni watti fu so on mini warde bamako o fuddoton swadde sugulaji o milo hono no wawata warde le genni bamako o wura don li watti sedan tan li cholani kan e wulare nange fartade oyko moblaji e mortangaji nanan mudun nyalana wotere o wari bamako do gollongi boyde fe jamman goto o wali o harbi taw tewti lawo do fiti li on jamman goto du kanko ga yimbe galle makko e de metnudor jaati sa watti fu o wi'ano wallahi le genni bamu ana wuli sanne buubi ana tattiji fu boodi ana heewi minke min lamdo goto jaati hono wawdo wurde leni gennini jamar ko yatto amen wonbe le genni bamu ko kan ciagam bamu ko fu antun tan ana hasingina homo fu tinno yofo fe nyalana wotere wada dawol yalla heba faamu mawdo do aduniya
sakrabe hono no andir don ni don kaddite kabaruji amen i beti hande ngafat njehe fi nukon andir ono nubayi nudule oto nimiro do ono gadan chapan jiti e jiegom chapan jene e jiti chapan joy e jiegom chapan joy e jiegom fa koli ton em ko woni himmeji modom na du ko woni hakkile modom bangal no golleji amen di yartan so ni onoddi oto nimiro ka mi gadan ko mi bayi fu yalla mi puncina hore ko woni himmeji modom oto journal kay magazine garo jukita jon oto fo no bayi hittade dum do gel gollir gal amen gal mi noddirta kuna fu ni on gadan 37321 mer mer no nga fandi ka fu kina taw dum bunnoga kredi le telephone modom fa njefe nokku do e seeda yotir amen de wona jukita wa salam yawtere amen magazine nyalom hande o jowi do e do cellal o an hal hala doyru doyru huune ko wana suglinde feyi non holitiri wiide dunki en andan be kabaruji bilide cellal ngaaw neddo do jo doyru ndu timmata ndu kan hani ko immo yotto su docteur fa anda tewta anduda su tay wala ko sawi hono nyaw magazine amen o nyalom hande o musa malisi su ko kan kejabe amen gombe le kreduji di kan en landini dum anni ko kanko wi en do en majjundo fetan modu sama se ko imor waygal e nyallijan
doyru fi tagado fuf sato sawi chatale chatude wonko andani kawar mudun yubba odo jokole nyawdo gondo to l'hopital ponge ana buri hitani hande musawi odo nyaw mo hebi to kitatun
awe sangale mo
ana buri hitani mi do janno cagal ko dum tampini kam ko de jami nokku no dirte de kita dogotre en wobbe tombe bi warado pamako do neddo fu do jow an hani haybudi dum sanne
ana eglise li mayere
doyru no mate to bibe leedi mali hewbe ka yoga be kay sawrano kambe koy mabbe doyru mabbe na yimbe re cifibe to kay gaw yirusu
quand j'ai la tout
mi sumi dojja mi sawrata horam wakati jimi baman ledde balebe midi yewobbe a tawon so cella fu jahan bami rayni tan ledde de kany ciwrata ko he mudun so neddal dojjene na han yaata docteur jaw ko ne mudun
parce que wode kan no ko
mak yimbe le hobe na fanga ciudi docteur sesref sabi doyru e bi docteur yeya sedu horejo sud docteur gaw sifaji o do nyaw o na burondiri
la tout c'est un symptôme
do jugul an ray tawede dingil adama fu wakati jana waytaade yodo nyaw wakati yidona waytaade yodo wana nyaw ko buru hewde do juggol gol fu yo buuce jomun nangata so do juggol jabbiki balde sappo fa yottiki balde sappo e joyi arwa wiide yodo nyaw non jomana han yaade yewta yaade non dum wordi ko buru hewde yimbe la nyaw be jottotobe le nokko fu atan do job an li hen don dum jewata hitan
selon les periodes de l'année
kuteji doyru do tergal na kewi na nawi dun kambar dun no nyawbe be na nabe to no couplemologie yala dum jewte no hani wadde sawrude dum docteur salif kone yo docteur lolirdo pneumologue to ponge se fike do sababuji doyru
tous les patients qui nous
viennent en nyawbe so jottole nokko les thèmes de rofa tan chapal jatton fa yotto chapal jeno yombe an dojja ko buri hode fu yo buuce jomun dum nangata wakati ji yo duruma chatto ko kanyum welti to solato nyaw fu fota so dum nangi sukabe na yimbelbe du mudde en goddi wakati jati estomane way latar sababu mudum na yimbe jogibe ciukku kanyako ko nande mudum so jomane yar sigri ti don way latar sababu mudum fa dum lato cancer ko nangata buuce dum fa way wadudo doyru
entraîner une toux
e wi kanko pneumologue o sorugul doyru yata fe chagal hunchangul hore sababuji mudum denno mo dardo nyawbe ngotta fe sawrude ko munen sabi dum yata fe chagal kuteji kedana fa ande docteur salif kone
le traitement
sawrude doyru dum fu an habbi no nyaw jomu o warata so tama dum boyi fa dum nangi buuce mudum min kata hokkude poddele tan so dum lati cancer dum lato nyaw chawrtedo so dum latiki nyaw do raneru ko noddete tuberculose dum sawrete le wattu juddo yimbe entretemps suko mudan do jabama siro tan kokka suko dum wana ko yida ko min kokka jamanda hakillaji lobbi tan jomu yaha dogotoro fa fama ko lati sababu do yirundu
de la tour
so bangal suko be docteur sidi mohammed touré mo l'hopital kay micintini hono sakade nyaw o wulti yo haybe no haniri suko be buru fuf heccube be fewde churki e cholla dabareji haddoji sawgul nyaw doyru